kabisa.
Ono ya nani ra
owa manyi
kama ya nani entalo
owa manyi
atanda bakumula ba
owa manyi
yatula mwitu ja kumula ba mukama abadde okulwange ono mukama abadde okulwange abadde okulwange ono mukama abadde okulwange ndi mukumu ebizibu tebikyanyinza nafuna singa abeita abamanyi bona bakila ono Yesu mulamu imba nange igwe kamba mulamu mulamu Yesu mulamu mputwa mbunywede mukama nasabulula malogo ne baloga negale mokola Luka 19 uliriza chitufu baimbo chea yogera enjabe zobu sagwa tuziri nyaku na yakabite tukalaba ku kamanyi kamu kama unogwe mwaka gwange imba nange unogwe mwaka gwange unogwe mwaka gwange kamba unogwe mwaka gwange ono ya nganira
owa manyi
mukama ya nani entalo
owa manyi
atanda bakumula ba
owa manyi
yatula mwitu ja kumula ba mukama abadde okulwange ono mukama abadde okulwange abadde okulwange ono mukama abadde okulwange
nze amanyi sina yalwana nabo abanwanisa Yamanyanga sina mumanya nawe chechimu ya kumanyanga tona mumanya Eya tonde gulu nensi Fuka mi denze fuka mi de wansi Aitata nyongera yo chansi Ankubanyo pulani Hawatali kwa wote waba pulani Wabula okwe kabona Era simukulu simuto Fena wano mumasoko tuvuna ma Waka waka poni mi Malodi wichanyi na wachi kwasa
Mukama abadde okulwange ono mukama abadde okulwange abadde okulwange ono mukama abadde okulwange
oh no the king of kings thanks for being on my side notakowa tutambulya mu bisomoza okutuka je tukolera accident nyingi tuzifunye abandi ne bafirawo abandi ne bamenyeka Neze nesikala ngandi mula mumukama Webale kuwela okulwange nabange tata